Blog Talk Radio.
Ndivoje kwa ninga wakwanga angu tuwekira kwa gahidura chini nyugani ronaje musubiza kona gani rani ngari. Naho 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 ye.
Yeah, boy, yeah, boy, yeah.
bitu njera kutabara ya kanyande kwe Ni ruda subira ni mubi toruto norishereza kurinda Yo marani na mahoro sinishinga magamu
Ni mboje zwa ningabo kwa ngangu kwa uchera kwa gahindu Ratini njurigani ronaje musubiza kuna gani rani ngari Naho 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 ye
Tahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC turabikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ku wa mbere turi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubageza ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi uyu munsi na Dr. Mutumirwa ni Professor Charles Kambanda turi buganire nyuma yaho abakunzi ba Radio Tahuka baramaze iminsi batubaza bati Charles Kambanda aherereye he ntacyavuga kuri inkuru ya Kangondo turifuza ko twamwumva nawe mu busesenguzi bwe umutumirwa wacu rero Kambanda akaba yabonetse tukaza no kuganira n'izindi nkuru zivugwa magingo ya hari inkuru zirebana n'umutekano mu karere hari inkuru muri Repubulika ya Central Africa hari inkuru ku byacogamu ibyo byose nibyo turi buganira umutumirwa wacu Charles Kambanda ikaze kuri Radio Tahuka
Murakoze kwa mwanu mwenye kuri Radio Tahuka ndasuhuje ndasuhuza abatumva bose abo turi buganire nabo muri studio nebwira ko turi bugire ikiganiro cyiza murakoze
Murakoze cyane Dr. Charles Kambanda kubashe kubonera abanyarwanda umwanya kugira ngo muganire uyu munsi ndagira ngo turebe iki kibazo ni ikibazo kifite umuzi wacyo cyangwa gifite n'uburemere kuko inkomoko ya y'abaturage muri Kangondo ya mbere na Kangondo ya kabiri cyane kibiraro imaze igihe kirekire navuga yuko abayobozi batandukanye bose bagiye bivuga muri kino kibazo navuga yuko abameya bo mujyi wa Kigali cyangwa abayobozi mu mujyi wa Kigali bagiye birukanwa cyangwa bavanwa kuri uwo mwanya batabashije gukemura kino kibazo navuga yuko hari abadepite abasenateri bagiye bajya hariya gukemura kino kibazo ntibabashe kugikemura umuntu yakwibaza imyaka ishize kino kibazo kitabona igisubizo ukibaza ibindi bibazo mu gihugu niba byo byabonerwa igisubizo Professor waba waratunguwe no kubona ku itariki ya gatandatu abaturage ba Kangondo bari bagenewe kwitabira urubanza bakabaremamo ubudehe nyine babafunga cyangwa babahungeta imodoka za polisi zikabatwara n'iza libe ndetse bamwe nibabasha no kwitabira ikitwe urubanza noneho umucamanza wari uyoboye urukiko cyangwa wari uyoboye wari ushinzwe gucira urubanza avuga ko yitabajwe ubuhuza hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage babaye umucamanza yahisemo ko haba ubuhuza kandi inzego za politiki byarazinaniye urakeka ko urukiko ruzabigeraho ni ikibamanyira ngo twibandeho nyamukuru ariko nanagusaba yuko wakora presentation ku byumba no wenda hagenda nkubaza ibibazo nkurikije ubusesenguzi bwawe mu mategeko cyangwa muri analyse uko na kino kibazo gihagaze magingo ya ijambo ni ryanyu
murakoze buriya biriya bintu ni wa mugani bitwa agatogo ni imvange kandi ntawe ushobora kurangira reka mbabwire impamvu ntawe ushobora kurangira mu nyungu z'abanyarwanda cyangwa z'u Rwanda mute gute ku ruhande rumwe barabesha bariya abaturage bimuwe hariya kubera inyungu rusange inyungu rusange bivuze iki mu mategeko inyungu rusange bivuze ikintu igikorwa leta igiye gukorera ahantu kigenewe abantu muri rusange tuvuge umuhanda tuvuge ibitaro tuvuge ishuri tuvuge ibintu rusange noneho rero muri iki kibazo leta cyangwa irabesha kubera n'abasaji barabyevugira bati no muntu ushaka gukora ibikorwa prive arazwi no bavuga uri bashamaji kabera ariko nanone birabazi ko uri umuntu umugabo gabera n'umukozi wa Kagame ni ukuvuga ngo ibintu biri gukorewa hariya nabari ibikorwa rusange ahubwo ni ibikorwa bya business prive y'umuntu ariko bakeisha mu mbaraga mu bubasha bafite nk'abantu bayobora igihugu kwambura abaturage aho niho watangira ikibazo munyungu rusange navuze harimo no kumura abantu muvuga kufata ubutaka bwabo leta ivuga ati hana abantu bitewe na basantisiti bavuze ati ubutaka bushobora kugenda igihe icyo aricyo cyose abantu bagombye kuva hano mu nyungu rusange ariko iyo bivuze mu mategeko inyungu rusange ikintu kivuze mu nyungu rusange leta bivugwa ko leta ibifashe icyo twita mu mategeko taking clause gufata gutwara leta ibitwaye iyo leta itwaye umutungo prive w'umuturage prive wa wundi constitution y'u Rwanda ivuga iti ni ntavogerwa leta igombye kuba igiye gukorera igikorwa rusange cyangwa ibujyanye mu nyungu rusange no vuga ngo kujyana mu nyungu rusange no vuga ngo ibintu nk'ama imihanda za gari ya moshi nka za nka kubavana abaturage kubera ikibazo cy'ubuzima kubera ubutaka me wenda ni icyondo kishobora kugenda igihe icyo aricyo cyose iyo bibaye
nkunganiraho nibyo bita manegeka ubu noneho bavuga ko bari abaturage bafite mu manegeka ariko mbere bavugaga ko ari inyungu rusange byaje guhinduka ubu bavuga ko
aha none kuba mu manegeka nabyo bifatwa inyungu rusange noneho rero mategeko
iyo leta etwaye iyo leta egiye gufata ubutaka cyangwa umutungo w'umuntu kubera inyungu rusange leta erategekwa ntabesabwa gusa erategekwa na constitution guha bari abantu agakiro kajyanye n'umutungo wabo uko bari kugurisha iyo bagurisha ku isoko risanzwe kandi leta ntabo dictating ntabo ebategeka hagombye kubaho emishikirano bakanumvikana ku bantu cyangwa kuri company ezakora evaluation z'agaciro ko butaka bwabari abantu leta ikishura igiciro cy'umuntu gisanzwe cyo ku isoko mu bindi bihugu abaturage barishima cyane iyo bagiye kugurirwa na leta leta itanga amafaranga menshi kurusha nayo ku isoko kubera na kushyiramo amafaranga ya inconvenience kubera uba wagurishije utabishaka ugiye kugenda ahantu utapuraninze leta ikongeramo n'amafaranga y'ibi bintu byose kugira ngo ugende mu bindi bihugu abaturage barishime nta muturage uteshimira kujyanwa kuvanwa ahantu iyo leta igiye gukodera ibikorwa rusange nayo mpamvu ujya ubona mu bindi bihugu iyo abayobozi bamwe bo ku nzego zo hejuru iyo bamaze kumenya ati mu myaka icumi iri imbere hariya hazakorwa ikintu abaturage bazabagura bariya abantu b'abakire baragenda bakahagura ubutaka bagahundika amafaranga yabo hariya kubera bazi ko leta izahagura ni itegeko ya constitution noneho rero mu Rwanda tufite iki kibazo ku level imwe level ya kabiri tufite ikibazo cy'ubumenyi buke n'ubugizi bwa nabi reka tubivane ku nzira ko ya munzi avaya ngo turabuze n'ubugizi bwa nabi nyine no kuba leta yabesha batangiye bavuga inyungu rusange noneho bari kuvuga manegeka ni ukubesha leta ubundi ntabwo igombye kubesha ariko baragira bahindwa kubera ko nyine bafatiwe mu cyobo mu cyuho bamaze kumenya ko abaturage babimenye ko hariyo umuntu ushaka kuwatwara reka tuvuge ubumenyi buke bw'amategeko ubugizwa nabi bwo turabuzi ntabwo ari ngombwa kuvuga ariko ubumenyi buke ntabwo bivuze ngo umuntu ntabwo yize ushobora kuba wize ibintu atari biyo mu Rwanda mu mategeko abantu bakora amategeko harimo abacamanza n'abavoka abenshi bafite ikibazo cy'ubumenyi buke kubera ko bize amategeko atajyanye n'amategeko y'u Rwanda nkunze kubivuga kenshi mu gihe cya independence mu Rwanda u Rwanda rwayobotse sisitemu y'amategeko yitwa parliamentary system cyangwa parliamentary supremacy system y'amategeko parliamentary system y'amategeko irangwa n'ibintu bigeze kuri bine bikomeye cyane ibindi bigera bishamikiraho icya mbere abadepite bashobora gukora itegeko ku kintu cyaricyo cyose igihe cyaricyo cyose kandi abadepite iyo bakoze itegeko turareba itegeko rya nyuma ku kintu kimwe bakoze itegeko ku kintu kimwe bivuguruzaganya bitari consistent turareba itegeko rya nyuma bakoze ikiri cya kabiri itegeko ry'abadepite riri hejuru y'ayandi mategeko yose yo mu gihugu urese ibihugu bishyiraho amategeko mpuzamahanga bakavuga ati amategeko mpuzamahanga ari hejuru y'amategeko y'abadepite ariko ikindi cya gatatu nta na rimwe ushobora kuvuga ngo itegeko ryakozwe n'abadepite ntabwo ryubahiriza amategeko bapfa kuba bararitoye bakabyumvikanaho ibi biba birangiye ntabwo ushobora kuvuga ngo ntabwo byubahirije amategeko ibyo nibyo byabaye mu Rwanda niyo sisitemu abantu benshi bigiyemo ni nayo mategeko bakomeje kwigisha ikibazo cyatangiriye hehe ikibazo cyatangiriye ejo bundi aho FPR yazanye revolusiyo y'amategeko mu Rwanda FPR yazanye revolusiyo yitwa constitutional supremacy jurisdiction urwanda rwavuye kuba parliamentary rukajya muri constitutional supremacy noneho ikibazo gikomeye cyane bamaze kuzana iyo revolution y'amategeko impindura amatwara y'amategeko sana bo bakoze efforts byo guhindura emigire n'imigishirize y'amategeko kandi hari amategeko ya parliamentary na constitutional aratandukanye cyane tawihu akenshi na ubihuriye uretse ziya principles za general ariko biratandukana cyane none wo rero FPR nabwo yigishije abantu abadepute sasa bakora amategeko nabo baracyakora amategeko bize muri za kaminuza kandi aya mategeko yateshejwe agaciro n'eri ya constitution ya 2023 abarimu bigisha amategeko muri za kaminuza mu Rwanda nabo basigaje inyuma n'amateka abacamanza n'abavoka bamwe bakoresha amategeko nabo basigaje inyuma n'amateka y'amategeko mu Rwanda hagataho bigahinduka agatogo ninayo mpamvu ubona ibyo umucamanza akora nibyo abavoka baburanira bari abantu bakora byose byombi n'agatogo nimvanje umuntu wese amategeko umwumva amategeko araseka gusa kibaza kibari abantu n'abaswa n'abarwayi babaturaguye muhanda kugira gukora amategeko cyangwa ntabo bazi ibyo bakora reka rutangirire ku ruhande rwa judge muri uru rubanza umucamanza bansarije biteye isoni impande zirebwa n'ikibazo zagiye mbere y'umucamanza zivuga ziti dushaka ko uca uru rubanza bimeze gutya na gutya ku ruhande rwacu no ku ruhande rw'uriya nawo rumeze gutya na gutya umucamanza aho kugira ngo akore akazi ashinzwe ko gucyo rubanza we yahisemo kubabwira ngo bagende mu bunzi ariko nanone n'umucamanza nawe nubwo ari ikintu cy'ubuswa yakoze ariko akongeraho ati apana kugira mu bunzi gusa ati ahubwo ni njye uzabunga ninjewe nzabu munzi ariko ngo nanone ngo naboza nzabunga nko mucyamanza nzaba nambaye nko yindi nko naboza abanambaye nko piro yo mucyamanza mugenza abandi kubunga arebo uyo muntu uvuga ati no mwana w'umwaka wa mbere ntabashobora kuvuga ibintu meze gutyo mu shuri y'amategeko badigisha ibintu seriously bitesoni kwanza ikintu cyitwa ubunzi kunga impande ntabari fonksiyo ya judiciary muri constitution ya 2023 judicial engufu za executive zose zashyizwe muri executive ekyo za separation of powers kunga abantu ni fonksiyo ya executive nawo ubucamanza bufite fonksiyo yo kunga y'ubunzi kirazira ubucamanza bufite fonksiyo yo gucya imanza yo giye kunga ubo giye gukora akazi ka executive kandi ntabwo wemewe ubucamanza na judiciary ntabwo yemewe gukora akazi ka executive none mu kugenda gucya okay uragiye ariko nababwiye ngo ntaboza abawambaye inkofiro y'ubucamanza stupid umucamanza ntababa umucamanza kubera inkofiro y'ubucamanza no umucamanza ni umucamanza kubera indahiro yarahiye nk'umucamanza ibaho amasaha 24 kuri makuru ku minsi irindwi kuzeje bamuvana muri uriya mwanya kubera uko amategeko abitegeranya cyangwa se akarita yarinda icyo gihe aba avuye inkofiro y'ubucamanza ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye kunga kandi nkazabana n'umucamanza kirazira kubera iki yo omucyamanza amaze kugenda kuba umunzi cyangwa abaye umunzi no kuvuga ngo afashe uruhande cyangwa agiriye abaregwa inama icyo gihe iyo ni impamvu ihagije yo umucyamanza kwivana mu rubanza kufite contact zitafitanye sano no gucyo urubanza ku mpande zombi nubwo ngo ntabwo ugombye kuriza inyinga ugombye turi curse bivita ku turi curse ariko kwivana mu rubanza niyo term ya kwesha munyo ugombye kwivana mu rubanza kubera wagize contact ziri hanze yo gucyo urubanza kubare ku mpande zombi ziburana cyangwa kumwe cyangwa ku zombi ikindi kintu muri process ya mediation imane zemerewe kuzana buri kintu cyose ikibi cyiza ikemerewe kuzana bimenyetso n'ikitemerewe byose barabizana kubera ko ni fonction executive n'abari fonction judiciaire ariko iyo bigiye muri judiciaire ebintu byemerewe kujya mu rubanza bigombye kuba byuzuze ebisabwa n'amategeko ku bimenyetso biza mu rubanza none wowe uragiye kubunga ugiye kuvana hariya za information zose wamaze kumenya ibintu byose bitemerewe no kuza mu rukiko wowe none wowe ugiye kurucya urubanza ntawe bishoboka ntawe byemerewe iyo ni level ya mbere umucyamanza ikindi cyagaca kinateye soni umucyamanza iyo bakuzaniye urubanza kurucya abo ushobora kubabwira ngo musubire inyuma mugende mushake umunsi no hano biranagaragaza ko umucyamanza adasobanukiwe ikintu cyitwa amicable settlement iyo urubanza na mediation settlement umucyamanza ashobora kubira ababurana ati bagenze mwe uko ndi kubona urubanza ruzatinda cyane harimo ibintu byinshi muzasabwa kuzana kuki mwewe impande zombi zirebwa n'iki kibazo kuki mutagenda mukicarana mukumvikana ku bintu bimwe byibura none tukagabanya umuzigo w'uru rubanza icyo cyitwa settlement mukaza imbere y'umucyamanza muvuga muti anyaho umucyamanza twumvikanye kuri ibi bintu byose kuri iki kibazo twumvikanye ko kirangiye gutya na gutya na gutya twumvikanye ko kuri iki kibazo ndewe zakoreye ibi n'uriya nawe azakoreye ibi umucyamanza akabireba aravuga ati murabyemere murabye mwumvikanyeho ati yego ati nta muntu wabafosinze kubyumvikanaho ati oya noneho umucyamanza akabisinya bigahinduka itegeko y'urukiko ariko muri mediasiyo impande zibiri ugomba kongeraho n'uwa gatatu umuhuza cyangwa abahuza ni ukuvuga ngo icyo gihe ntawaba bakiri impande zibiri kandi muri constitution y'u Rwanda bavuye muri constitution muri practice y'amategeko aho umucyamanza aba akora n'iperereza umucyamanza ntabwo yemerewe gukora iperereza muri iriya constitution umucyamanza we acyo urubanza amaperereza akorwa na parties zirebwa n'ikibazo zikabizana nk'ibimenyetso mu rubanza w'umucyamanza akarucya ariko none iyo mugiye kuba mediation umucyamanza ahinduse umugabo mu rubanza agiye gucya ibi ntawe byemerewe noneho ku ruhande rw'abavoka baburanya bariya abantu kandi nanone bikajyana n'umucyamanza biteye isoni kuba umuntu yajyana uriyo rubanza mu rukiko rukuru kandi bariya abantu ntawe biburanira baburanwa n'abavoka babizi urukiko rukuru rwa Rwanda ntabwo rufite ububasha bwo kuburanisha ruriya rubanza kubera cya kindi cyo kutiga constitution dua constitutionnaire kwiga neza abavoka babariya abantu barebesha ngo bari kuburana urubanza administrative bo bazi ko bari kuburana urubanza administrative administrative law aliyo bakoresha nabari byo ruriya no rubanza constitutionnel no rubanza ruri kubaza umucyamanza ati nyakoba umucyamanza kwanza urukiko rugombye kureba ati SK impamvu bajya bashaka gufata hariya ni kuri nyungu rusange ikibazo cy'isuzana n'ubucuruzi constitutionnel kubera constitutional law iravuga iti constitution y'Uburundi iravuga ati nta muntu nomwe umutungo privé ntabo voterwa iyo leta vogere iyo mutungo privé w'umuntu uru rubanza abantu rubanza privé bo icyo bavanga sasa bari kuvanga a droit administratif na droit constitutionnel droit administratif ereba operation z'inzego za leta na procedure bakora muri operation mu kazi kabo mu gihe droit constitutionnel iyo ereba niba leta yubahirije constitution uko ibivuga imanza twabivuze ngirango na kurukuru radio tawuka kenshi twala babwiye ati mwewe mwakoza makosa mwagiye muri system yitwa constitutional supremacy jurisdiction ariko ntawe mufite urukiko constitutionnel nukuvanga buri gihe kubera urukiko constitutional court rurebe manza zose zijyanye n'ikirego ko leta yavogereye constitution leta yavogereye uburenganzira bwawe uhabwa na constitution iyo leta ivogereye uburenganzira bwawe uhabwa na constitution ntabwo aba muri munini ya droit administratif biba bihindutse bigiye muri droit constitutionnel kandi mu Rwanda twari dufite ku constitutionnel muri 2005 Kagame yarayikuyeho ngo bategekaga ngo ibi bitegeko byabo bakoraga muri parliament constitutionnel yategekaga ntabwo bijuje amategeko ntabwo bijuje ibisabwa na constitution Kagame akavuga ngo biramutinza muri gahunda ze yabavanyewo bamwe akabica abacyamaza urukiko rukavaho twarasakuje twabwiye ati ibintu mwakoze ntabivaho mu mategeko nta kuntu mwaba muri constitutional supremacy jurisdiction mudafite kuri constitutionnel icyo bakoze urabyibuka bagiye bakoze amendment ya constitution bakomeka ububasha bwo kumva imanza constitutionnel bakabuha urukiko rw'ikirenga ibyo nakarababwiye ati mwe ibintu mwakoze n'ubusuwa no kutamenya amategeko imanza constitutionnel ziba zikomeye kandi inyinshi ziba zifite uburenganzira bwo kujurira nimubushyira mu rukiko rw'ikirenga ukumva urubanza bwa mbere na bwa nyuma muzaba mwambuye abantu uburenganzira bwo kujurira ibyo twari arabwiye byabaye ejo bundi byongeye kuba ejo bundi mu rubanza rwa Kagame aho urukiko rw'ikirenga rwakoze tekinika kubera kutumva n'amategeko bavuze ngo Kagame ntabwo wamurega ngo muri rusange ngo kurega defamation ngo ntawe bigombye kuba criminal ngariko Kagame nka perezida ntabwo wamurega defamation igombye kubaho nk'icyaha kuri perezida kubera ko afite inshingano zikomeye mu gihugu hari abacyamanza baragatsindwa nabo kutiga constitutional law nabo babikiye kugira ngo ni gacaca ariko nabyo ndabigarukaho ikibazo gihari kuri iyo level bimaze kuba urukiko rw'ikirenga rwabaye stuck rwabuze ko rwivana mu kimwaro isi yamaze kuvuga ati ibintu muvuze bibahehe n'inshuti z'u Rwanda zimwe zikavuga ati ibintu ntabibaho noneho Kagame niwe wagiye kuvuguza urukiko rw'ikirenga kandi kirazira iyo urukiko rw'ikirenga rumaze gutanga itegeko executive ntabishobora kuvuguruza urukiko rw'ikirenga yewe naba depite nao bemerewe gukora etegeko rivuguruza urukiko rw'ikirenga bashobora gukora amategeko yuzuza icyo urukiko rw'ikirenga rwavuze
ariko profesa
kukubera
profesa ukiraho na kanongira ngo unatekerezeho kuravuza uti nta wavuguruza ibyemejwe n'urukiko ariko se iyo executive yo ivuguruza ibyaciye mu nteko byemejwe nk'itegeko Kagame akabivuguruza byo biba bivuze iki
urabona muri
ikibazo cy'ubutaka umusoro ku butaka yavuga ati nzareba uko mbigenza kandi byarafashwe ku itegeko mu nteko
yes none that's another problem ariko nayo akakabazo oshobora kugira ngo abantu batumva barusheho kurikira ibintu biri ku murongo akakabazo nako reka tukavuge tumaze kurangiza iki kibazo kabikano very interesting time tugomba kaganiraho nawe urukiko rwavuze ngo defamation yo kuri Kagame ni icyaha ariko iki cyemezo cy'urukiko cyazanye ni cyemezo kiri unconstitutional wacyo kubera ko kisumbanya abantu kubera ko kiri against rule of law kimwe mu bintu bikomeye bya rule of law kandi rule of law ni gutegekwa n'amategeko kirazira ko wakora itegeko disputinga cyangwa rigamije kuproteja umuntu umwe urukiko kiriya cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyari kigamije kuproteja Kagame we ubwe cyangwa perezida we ubwe icyo cyemezo ntabwo kibaho muri constitutional law kubera kiri inconsistent na rule of law kikaba nanone ikibazo kira equality gusumbanya abantu nta muntu wize constitutional law ushobora kubikora ariko nanone bari abamanza abenshi nta wize constitutional law cyangwa bayize bize droit constitutionnel bayiga muri parliamentary supremacy urabona muri parliamentary supremacy banakunze no kugira act itegeko rya parliament yitwa constitutional act iyo constitutional act iratandukanye na constitution muri constitutional supremacy jurisdiction biba bitandukanye bifite na implications zitandukanye sasa rero urukiko rw'ikirenga rwafashe icyo cyemezo ngamije kwereka ibintu byabapfanye kandi watwara buriye urukiko rw'ikirenga rwarebeshe rukora amakosa mu mategeko atabaho ku kirego cya constitutionnel iyo bumva iyo twababwiraga bari kuba barashyizeho urukiko rwa constitutionnel rumva eze maza bwa mbere zikajya muri urukiko rw'ikirenga mu bujurire kubera icyo gihe iyo abacamanza bakoze ikosa mu rubanza rutangira tuvuga abacamanza ba constitutional court iyo bakoze amakosa muba mufite chance yo gukosora ariya makosa ku rwego rw'ubujurire ariko iyo mufashe ku supreme mukayiha kumva imanza constitutionnel bwa mbere na bwa nyuma iyo urukiko rw'ikirenga rukoze amakosa nk'ariya bakoze mubura aho muyakosorera nako mwabonye Kagame aza agakosora urukiko rw'ikirenga kubera bari scared nta bari bagifite aho bashobora kubikosorera so twarababwiye ati ibyo mwakoze byo komeka ububasha bwo kuburanisha imanza za constitutionnel kubomeka ku rukiko rw'ikirenga mwakoze amakosa muzariguritinga kandi barabikoze byarabaye tubareba tukanabibutsa noneho rero ku rubanza rw'abanyahe ruriho rubanza rw'abanyahe babariya abantu barebeshye kubera kutiga kutamenya droit constitutionnel barufashe nk'aho ari urubanza rwa droit administratif kandi ntabari byo ruriya ni urubanza constitutionnel rwagombaga kujya mu rukiko rw'ikirenga rukaburanishwa n'urukiko rw'ikirenga kubera ko abaturage bari kuvuga ngo banyakubaha abacamanza leta executive yavogeye uburenganzira bwacu duhawa na constitution omutungo wacu ni privé ariko leta ya uvogereye icyo gihe ububasha high court ubushiko kubwa rurwana nta burufite ububasha bwo kuburanisha urubanza ariko bo barebeshe ngo kubera ko harimo city ya Kigali ngo zera fone du administrative se passa du administrative ereba operation amakoso rwego rwa leta rukoze muri operation yaro ya buri munsi muri procedures zayo za buri munsi rugafata ebyemezo bifite impact ku buzima bw'umuturage ku mutungo we ni kucyo aricyo icyo twita due process ariko urubanza ntabari urubanza rwa due process uruno urubanza constitutionnel ariko ni kubera iki n'abantu baburanira bari abantu babaye bagiye mu rukiko rutariho kandi urukiko rutariho rukemera kubiburanisha harimo ubumenyi bukeya ariko ubumenyi bukeya ntabwo bivuze ngo bari abantu n'abaswa ariko basigajwe inyuma n'amateka bili babeshera abatu ngo basigajwe inyuma n'amateka abantu basigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda n'ubucyamanza mu Rwanda abavoka abacyamanza baracyakoresha amategeko ya kera n'abadepite baracyakora amategeko ya kera reka nkwa nanone urugero kugira ngo umucyamanza gufata kiriya cyemezo ngo cyo kugenda kuba muhuza yashingiye kuri kiriya gitegeko kitubahiriza amategeko ya constitution tabiri na cumi n'umunani cyemerera omuntu umwavoka amenye judge ngo kubwira abantu kugenda kumuhuza cyangwa we akanabahuza gushishikariza abantu ababurana kujya kumuhuza cyangwa we akabahuza iyo ni itegeko ryakoze bibiri na cumi n'umunani nyuma ya constitution ya bibiri na gatatu ni ukuvuga ngo abadepite barikoze ntabwo bazi constitution ya bibiri na gatatu bize muri sisitemu ya kera basigaje inyuma n'amateka ntabwo ushobora guha ububasha executive bwo guhuza mediation ukabuha umucyamanza judiciary ntabwo bishoboka muri constitution ya bibiri na gatatu ubukoze amahano ariko byo biremerewe muri iriya constitution yacu muri ariya mategeko ya independence y'u Rwanda amategeko yitwa parliamentary supremacy so noneho itegeko yashingiyeho ni irya tegeko constitution y'u Rwanda ivuga ati amategeko yose ibyemezo byose bigongana na constitution ya bibiri na gatatu bihinduka imfabusa nubwo icyemezo uriyo umucyamanza yafashe ashingiye kuri iri tegeko itegeko ubwaryo rimuha ubasha executive kandi atari muri executive ni imfabusa n'icyemezo nawe yafashe ashingiye kuri iri tegeko nacyo ni imfabusa muri constitution yacyo y'u Rwanda ikindi kujyana ruriyo rubanza constitutionnel ukarujyana mu rukiko rukuru rw'u Rwanda nabyo biri unconstitutional icyemezo urukiko rukuru gishobora gufata kuri uriyo rubanza ni null and void kubera constitution y'u Rwanda iha ububasha urukiko rumwe gusa rufite ububasha bwo kumva imanza constitutionnel ni urukiko rw'ikirenga ariko nabo na urukiko rw'ikirenga bomeseho izo ububasha nabi babikoze mu manyanga bituruka hehe bituruka ku amahindu amatwara yabaye ya FPR mu mategeko ariko bakananiwa kwigisha mu mashuri bwana sarge nuko utiza amategeko ariko unareba ibintu biga mu mategeko y'u Rwanda mu Rwanda wana seko gatembagara kwibaza ati abantu bari kwiga amategeko ya kibirigi n'igifaransa iyo parliamentarian cyangwa bari kwiga amategeko constitution supremacy ariyo constitution ya Amerika Kagame muri biriya bintu byo gushaka kwereka yafasha abanyamerika akanafata systemu yabo y'amategeko constitutional supremacy akayikubita ku banyarwanda habiba kubisewo ntabo ntabo yafashe umwanya wo guhindura amategeko yose biri bitegeko byose bimwe ngiho kuyindi bagoma kuzenda bazisubiramo nayo mpamvu ubona nk'abiriya bintu bavuga ngo ngo ubukine ubushinja cyaha ngo bwatumije no ubugenza cyaha ngo bwatumije ngo madamu Wigara biriya ntabo biri constitutional gukora iperereza ku byaha bihabwa executive oregwa ntabwo ushobora kugenda kumusaba kuza kukufasha gukora iperereza n'umwere mukore iperereza ryanyu nimuba tayari mugende kumucyamanza abahe arrest warrant umucyamanza kugira ngo atange arrest warrant you know yemeze ko umuntu agombye gufatwa arareba ibimenyetso byanyu mwakore kitinze akareba agasanga ati ni okay mugende mufate none mumara kumufata tukajya prosesi yo kumva uruhande rwe kubera ko muri constitution yacyo muri constitution y'u Rwanda ya 2003 ubu burenganzira bwo kuba innocent kugeza bageze nini leta ntabwo ishobora kubukuvanaho egutumiza ngo uri suspect ugombye kubaza ibibazo cyane cyane ko leta idashobora kugufata kugufunga badafite arrest warrant gufunga kuba muri custody ya leta ntabwo bivuze kugenda gufungwa mu kasho iyo umuntu ukorera leta akubwiye ngo icyara hano ntabwo ushobora guhava paka nk'ubuye ngo genda cyangwa uba uri muri prison ubaye muri kasho ibihinduse kasho iyo bagutumije kukubaza ngo guhate ibibazo amasaha angahe uba uri muri kasho
profesa
kandi iyo kasho nta
ntibagire ngo byanduvuga birakomeye none ntabwo ribe ubugenzacyaha buri muri executive muri ministeri ya minijisti iyobowe na Businge
ni executive niyo mpamvu akazi ka executive ntabwo ushobora gusaba umuturage prive kuza kugakora mwiba mukore iperereza ryanyu nimumara kubona ibyo mushaka mufate umuntu noneho bitangire process yo kweregura ariko ubundi mu bindi bihugu bifite constitution zimeze nk'iy'u Rwanda hari kubera abantu baba barize constitution baba bayizi hari igihe ubugenzacyaha buza bukakubeshabesha bakakoherezaho umuntu prive ku ruhande hakaza kukuvugisha ati bita amakuru yawe urakomeye ati bise ibyantu byabaye hariya warayo bibonye none bakakura uboza information utanabizi ko uri kubwira leta ariko nanone nawe iyo bagufashe ukagaragariza umucyamanza ko ari leta yatumye uri iyo muntu ibintu byose waba iyo uri iyo muntu bihinduke mfabusa kubera ko wabivuze utafite n'umwavoka kandi badafite na arrest warrant yawe ariko kubera bafite procedure mubona baracyafite procedure ya parliamentary supremacy ariyo bakoresha muri constitution nshyashya basigajwe inyuma n'amateka y'amategeko ntabo bigisha dua constitutionnelle kandi bafite constitution supremacy jurisdiction agataho ibintu byose bigahinduka bushombe na kankwazi biteye isoni kubona umuntu atumiza ubugenzacyaha ngo burakore iperereza tekereza ejo bona nini kureba ibintu bitemerewe muri constitution y'u Rwanda ngo bagiye kwa Kayumba uriyo munyamakuru ngo bakagenda bagafotora ibintu byose biri mu nzu ye bagafotora ibintu byose biri mu nzu ye my lord ibintu ntabiba muri ya constitution Kayumba n'umwere kandi Kayumba ntawe yemerewe kwishinja kirazira ntabashobora kwishinja ikindi niba hari ikintu mukeneye kwa Kayumba ubuze cyahawe ukeneye kwa Kayumba mukasanga ko nta handi bagikura barasaba search warrant iyo bahawe search warrant na magistrate ufite ububasha ntabwo bemerewe kugenda gufata ibindi bintu basanga kwa Kayumba kireka iyo bahasanze icyaha kiri gukorwa kuko n'ubundi bashobora gufata umuntu bakusanganye icyaha uri gukora kiri open kiri felony icyaha gikomeye baragufata batasabye arrest warrant muri make constitution y'u Rwanda bari abantu aho bayizi kana ubazi uburenganzira umu protection ya constitutionary yo kuba innocent icyo bivuze mu mategeko nta babizi bo basoma kariya karantu to be innocent kugira bakukwati urubanza bo babisoma ngaho basoma novel ariko area provision ifite mu mategeko ibintu byinshi cyane bagomba kuba wiza amategeko neza kumenya icyo uwemerewe gukora yo uri uhagarariye leta cyangwa yo uri mu bushinjacyaha cyangwa mu bugenzacyaha icyo udashobora kwemera kubera gukora kubera iriya principe ariko kubera ko batiga droit constitutionnel yayindi ejyanye na constitution y'u Rwanda bo barakora ibintu bumubukubuku bagakubita ati wowe madamu Ederine baba magaje wiwe kuri le rib iyo nabo bishoboka muri iriya constitution bishoboka muri parliamentary kubera ko muri parliamentary kandi byataye igihe na wikiri amategeko mu Rwanda muri parliamentary bo neba abadepite bakoze iri tegeko bikubahirizwa nta kundi kubera ko itegeko ry'abadepite ntabwo rishobora kuba iligo ariko ntabwo tukiri muri iyo system twayivuye mu kera mushingira hehe mutumiza bari abantu mubafata mudafite arrest warrant mubafunga mudafite arrest warrant kubera yo umupolisi akubwiye ngo icyara hano kandi udafite n'uburenganzira bwo kuhava abagufunze mu byokuri kasho ishobora kuba ahantu hariho hose bapfa kuba bakwiye ngo ntabwo ushobora kugenda ntabwo ushobora gusohoka so turacyafite igihugu gifite uretse hejuru y'ubugizi bwa nabi hari n'ubumenyi buke kandi nakubwiye nkunze kubiburira iriya sisitemu ndayizi neza abana benshi hariya bize amategeko bayize mu mwaka wa myaka ya mbere digiri yabo ya nta kintu bafashemo bimeze nk'umuriro ntacyo bamwe bakiraga barimo ubwoba bakabona amanota bakagenda noneho hari n'abarimu bajyanywe muri gacaca kubera kwanga gutanga amanota y'ubuntu babashize muri gacaca barafunzwe bamwenda bazi abandi barahunze noneho aho barangirije bamwe bagiye muri South Africa ngo kwiga za masters bamwe bafite na za doctorate ariko babaje ibyo yize muri za masters bize ibintu bya criminal justice ibintu bya conflict resolution none bakagaruka ariyo abataramu mu mategeko azabize amategeko yataye igihe kubera iriya revolution ya 2003 yataye igihe noneho baragaruse niyo bigisha batsinda birabiri abize byo bitajyanye na constitution ugasanga system yose ibaye ibintu byohuswa ibaye agatogo abakera abavoka ntawo bazi nawo bajyana urubanza nk'ubu sasa hivi kweri abantu baburanira Kangondo abavoka baburanira Kangondo bajyanye urubanza muri high court bashingiye hehe urubanza ntabari urubanza administrative ntabwo twaplika menini administrative amategeko administrative twaplika constitution n'ikibazo cya constitution ujyana gute ikibazo constitutionnaire muri high court ekurahe ububasha high court y'u Rwanda evanahe ububasha bwo kumva urubanza constitutionnaire ariko nanone nabyo ni kimwe no kurujyana muri supreme court nabyo ni uko ntabwo mvuga ngo bari abantu bo muri supreme court ni abaswa ariko bize ibintu bitajyanye n'amategeko yo Rwanda biza amategeko ariko abenshi biza amategeko ya Kibiligi biza amategeko ya Gifaransa sasa yo babwiye ngo constitution screamers ntabo babizi baracyakubita biriya bya paka 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 bakabikubirana bakacyabiranya bakacyabiranya bakacyo rutiko rukirenga rwacu bakiyo rubanza hariya bamwe ndabazi neza aho bize ndahazi n'abahanga bamwe mu byo bize ariko basigaje nyuma n'amateka y'amategeko mu Rwanda bagomba gusubira muri foromasiyo bakiga amategeko ajyanye na konstitusiyo ya 2003 n'uru rubanza rubajyaniye bashobora no kubira urukiko rw'ikirenga bashobora kubera ngo uru rubanza ntabwo rugomba kuza hano hati kubera urabona ni ibintu bya harimo city harimo umujyi wa Kigali iyo ni ibintu administrative no se pasa ibintu amategeko administrative aba aplike kuri operasiyo na procedure za government agencies ntabwo amategeko administrative aba aplike ku kibazo constitutionnel ikibazo constitutionnel kireba Supreme Court kandi kijyana n'amategeko ya constitutional law so tufite ibibazo byinshi u Rwanda sinzi aho Kagame yarushize sinzi niba ruzavayo ikuzimu nkabo tekereza abantu bazasimbura Kagame aho bazakura amafaranga yo kugenda kwigisha bari abacyamanza n'abavoka bose kubigisha ngo bajyane na constitution ya 2003 ayo ni amafaranga menshi cyane azavahe ariko kaga amafaranga yo kugira abantu yara yabonye buri nyuma ya genocide biriya bintu babiye ngo bitwange genocide biriya bintu nyuma yabyo Kagame yabonye amafaranga menshi yo kuvugura ubucamanza ariko yarabyanze yashakaga ko yagira abacyamanza n'abavoka batize bari abacyamanza bo mu Rwanda benshi ntabo bize ibintu bitari byo kandi yo wize ikintu kitari cyo ntabo bawize mu mategeko y'u Rwanda sasa uko tuyafite ntabo bize bagombye gusubira mu mashuri bakiga hari amategeko yanguma bagombye kwiga sasa hivi harimo dua constitution bagombye kwiga property law bagombye kwiga kubera nayo ejanye na constitutional law criminal procedure yose kuyisubiramo civil procedure yose kuyisubiramo criminal law yose kuyisubiramo contracts law yose kuyisubiramo amategeko ajyanye n'ibimenyetso yose kuyasubiramo izo areas zose kuzibasubizamo kuva ku rukiko rw'ikirenga kugeza hasi amafaranga menshi cyane mwayakurahe so I don't know sinzi ukuntu aka kavuyo kazarangira ariko arahari hejuru yo bugome sinzi niba hari ikindi twaganiraho
nakunze yuko wavuze uti basigaje inyuma n'amateka abatwa bararengana ahubwo nungutsa kandi gashya kumbwira uti abanyamategeko mu Rwanda basigaje inyuma n'amateka bajye babekera rero bareke kubekera abatwa hari ikintu wavuze gikomeye hano nanjye nahise numva gitekerezaho histori ya Kangondo na Kibiraro twagiye tuyivugaho igihe kirekire na muri introduction nakubwiye ko abayobozi bose mu mujyi wa Kigali bagiye baca hariya abadepite abaministre ba Francis Kaboneka Shyaka Anastase uvuye n'abandi bagiye bajya hariya nibuka ko ku ikubitiro baraje barabarura kuko umutungo w'umuturage ntavogerwa baraje barabarura bahigena migambi imitungo yabo kandi abaturage barishimye nyuma yaho nubwo byahinduye isura kubera bwa busuma nyine usanzwe utubwira Kagame asanga hari anagomba kubatwara atishyuye nono batari kubabwira ko batuye manegeka uranabyibuka hari conference de presse imwe Kagame yabajijwemo kiriya kibazo cya Barnyahe Kagame aravuga ati ikibazo n'uburyo bagiye no gutura hariya ati hari ntagara no gutura ariko wibuke ko hari procedure yabaye yo kujya kubabarira umutungo bakemeranya igenamutungo ndetse bagatekereza igihe bazahererwa amafaranga amasagera mu kirere kira kintu cyo ngo bajye mu ngurane muri ziriya nzu ngo bubatse mu busanza abantu bakagetera utwatsi wabonye ko niho intambara yatangiriye hagati ya Denis Karera akaba ari nyuma y'umujyi wa Kigali yishe na Kagame n'abaturage wasobanuye neza amategeko itegeko nshinga ry'u Rwanda ku muturage umutungo w'umuturage ari ntavogerwa ari naho nakubazaga nti tubivuge muri rusange ati na kangondo kuko muri wa Rwanda nta muturage ufite umutungo umuturage wese arahutazwe bigeze ku kibazo cy'umutungo ujyubona barandurirwa imyaka yabo ngo bitegura cogamo ujyubona bavuga ko batabashije ngo gukurikiza ngo master plan bati mugomba kugenda ubona abaterezwa imitungo cyamunara cyangwa ibanza ngo kubera ko ngo iyishanye mbona kitubahirijwe kandi none wagaruka avuga ngo umuturage umutungo w'umuturage ni ntavogerwa ikintu kirebana n'umutungo w'umuturage muri Rwanda ntabwo itegeko ryubahirizwa nagira ngo hano wongere udufashe kuko amategeko aranditse mu itegeko nshinga kwa bisobanuye ariko ubundi umuntu ushinzwe gukira itegeko nshinga mu bikorwa nkuko bisobanuye iyo rirengereye ahanwa nande nicyo kibazo abantu banibazanga kuko nkurikije uko bihagaze mu Rwanda ijambo rya Kagame niba ari finali ari nahandi nkubwira ni ku kibazo cy'ubutaka ajya babwira ati twafashe icyemezo cya politiki nta mpamvu yo kumva ngo hari abantu batemera gushyira mu bikorwa iyo tubabwira kandi twarafashe icyemezo decision ya politiki ikibazo cy'ubutaka nakubwiraga mu nteko umusoro uko byagenze ejo bundi abaturage baturaturemereye ariko mu gihe itegeko ryatorwaga kuko ribazanywe na executive mu nteko ubwo executive ni businge wawuzanye mu nteko ishinga amategeko abadepite barabutora umushinga uratambuka abaturage batangira kuvuga ngo umushinga si mwiza wumve ukuntu Kagame yavuze ati ngo tuzareba uko twareba dufasha abatarabishobora nyuma yarongera avuga ati bishyira uko byari bimeze ubu byongeye gusubira uko byari bimeze uribaza uti itegeko ryatambutse mu nteko riba ryamaze kuba itegeko biba ryari kugira ngo umukuru w'igihugu avuge ati nzareba uko nariguyaguya kugira ngo mborohereze ubundi akagira akanisubiraho itegeko rishyirwa mu bikorwa nande ubundi cyasikambana
ya nanone wa mugani wawe uri kumbaza kwigisha noneho droit constitutionnel ariko reka nabyo nabikora kandi ndabizi cyane kandi ndabikunda muri ya constitutional supremacy buri branch ya leta cyangwa buri shami ya leta ishami no kwanga amashami ari amashami atatu ishami executive ishami judiciaire ne ishami legislative aya mashami atatu rifite inshingano zaryo zimwe bashobora gukorana n'abandi ariko zimwe badashobora gusangira kwirana n'amategeko proposition y'amategeko ekorwa na executive oleseko hari na proposition zishobora gukorwa n'umu depute ku giti cye privately akarigeza ku nteko riri sponsored na n'umu depute cyangwa abadepute cyangwa group y'abadepute ariko ubundi hafi 90 n'agata na ibice bingaye ku ijana bitangira muri proposal evuye muri cabinet muri executive executive eyohereza muri parliament mu badepute parliament ekora mu buryo bwa committee hari committee yashinzwe amategeko hari committee yashinzwe ku education hari committee yashinzwe amafaranga ibintu bimeze gutyo ama committee none wo yo amaze kuri anansinga itegeko rigenda ama committee abadepute nego era ya musenze ryaje bikajya mu makomite komite kabiri n'umusora tune we karipotinga kuri bose abadepite bose mu nteko akine kunokomeze nokomeze bakyo bakubikana ati ibintu tuvuze ibintu tutazemo bitekerezo birahagije bimeze neza reka tulitore nibarangiza kulitora idasubira kwa perezida nonewo apana muri cabinet kwa perezida mwenyewe kulisinya ngo libe etegeko iyo perezida amaze kuyisinya kubera gukora amategeko ayakazi kaba depite atana ka perezida iryo tegeko riba rikozwe n'aba depite riba rirangiye n'itegeko perezida ntaba ashobora kugenda kurihindura kirekana none akoze oni mushinga bakoze proposition yindi bakayoreza kuba depite none wetegeko rikabona guhinduka niba batizira byose none ore iyo omuturage agize ikibazo n'amategeko yakozwe amaze gusinywa na perezida biba itegeko agana urukiko urukiko no rugakora interpretation y'amategeko interpretation y'amategeko ekwa no urukiko ntabe kwa na perezida dokuvuga ngo ubundi mu gihugu gifite abavoka bumve ibintu bariya abaturage babaye bagize ikibazo n'itegeko yakoze n'aba depute ntabwo bari kugarushira kuvuga matamatama bari kugenda kurega mu rukiko rw'ikirenga baruregera ko itegeko yakoze n'aba depute ritanga umusoro w'unowo rishyaho umusoro w'unowo rigongana na constitutionnel na constitution none urukiko gakora interpretation ariko none mukagame ubu yarasimbuye yasimbuye urukiko abaturage kandi abaturage bibagirwa ko iryo tegeko kugira ngo ribeho Kagame ni wari wari proposinze abadepite bararize bakarihindura kuko bagize noneho bigasubira kwa Kagame Kagame akabisoma akavuga ati nzana kurindi ndabyemeye akabisinya bigahinduka itegeko yabateje abaturage bagiye gusakuza ngo abadepite kubera ko bakoze itegeko bagirwa ko Kagame yarabisinye iyo iyo sanze ko itegeko ritari ryo perezida afite ububasha bwo kurisubiza mu nteko ariko biriya biyo kubeshya abaturage ngo tuzareba warebaga hehe mu gihe mwakoraga proposisiyo warebaga hehe mu gihe wabisinyaga harimo nanone ikintu cya nini ariko nshaka gusubira ku kantu mwavuze ngo leta yavuga ngo kubakura ahantu mu manegeka gukura abantu mu manegeka ni inyungu rusange kandi iyo leta ikuye abantu mu manegeka mu butaka bwabo ibe bavanye buriya butaka ubutaka muri mu mategeko ntabwo bivuze ubutaka gusa bwa bundi igitaka ufata bivuga n'ibintu biba biriho ibyo ni ubutaka harimo amazu harimo ibintu bihinzeho ibintu biteyeho byose birimo hasi no hejuru byose byitwa ubutaka iyo leta ebuye abaturage ngo muve muri karitiye kagiye kubera na manegeka leta ebe yafashe ebe yatwaye nanone esabwa kubaha compensation apana kubahindurira hari ibintu bavanga baravanga guhindurira umuturage no kumuha compensation guhindura kuvurira umuntu ngo ndagwaye inzu hariya ntabwo ari byo compensation mu mategeko ya constitution leta igombye gutanga compensation compensation ni amafaranga n'agaciro kangana n'agaciro umutungo ufite ku isoko iyo umuturage agurisha umutungo we umunsi muhaye amafaranga yari kugurisha amafaranga angahe leta ayo mafaranga niyo egombye gutanga leta ikanarenzaho igiciro leta eguriraho umutungo w'umuturage kiba kiri hejuru y'amafaranga ubundi umuntu asanze yakabonye iyo agurisha kubera iki kubera ko leta ebe kubiye kuva mu butaka bwawe kuguze ebe kuguze ariko utabyeteguye neza kandi ebe kuguze uvuye ahantu wari umenyereye ahantu wari mufite komite yanyu abantu mwari muziranye ubavuyemo ugiye gushaka ahandi leta ikongera wa amafaranga niba ubutaka bwawe ubundi bwari bugombye kugura amafaranga miliyoni 50 leta ubundi itanga nka 55 ikakongeramo biriya bintu byo gutungura byokuba wagurishije kuri leta utabishaka. Nayo mpamvu njambwira abantu mu bindi bihugu abantu bari utya cyane barakunda cyane barishima cyane iyo leta yavuze atana hano kujya kwavana babazi ko bazabona amafaranga menshi kurusha ayo bagiye guhabwa bari kubona ku isoko. Ariko mu Rwanda byo nta leta ihaba, mubona n'ubujura bukorwa n'abantu biyitira leta, nicyo tubona gusa. So icyo nicyo kibazo gikomeye cyane ku bintu mu Rwanda. Sinzi niba hariya akandi kantu twaganiraho.
Urakoze cyane Professor Kambanda, urabizi ko twaganiriye ku makuru areba mu karere, tunaribaza kuri politike y'uburyo u Rwanda rushora abana b'abasirikare mu kubungabunga umutekano mu bihugu bitandukanye. Ejo bundi wumvise amagambo ya Kagame avuga ati nzubaka inzu yanjye, nzasakara, nzashyiraho imiryango, uzantera nzamwirukankana. Abenshi baketse nyine igihugu cya Uganda kuko yakomeje kuvuga ati ni umuturanyi mu majyaruguru. Ariko nanone ndifuza ko ari komantere wakoraho ngaho. Hari n'indi nkuru tubonye mu kanya, inkuru irebana n'amakuru muri Central Africa. Muzi neza yuko mu minsi ishize Nations Unies ikomeje gukemanga cyangwa yanasohoye yakoze raporo ishinja abamersoneri b'Abarusiya kuba barimo kwica abantu muri Repubulika ya Central Africa. Twashimangiye ko bakorana n'u Rwanda umunsi ku munsi. Uyu munsi twabonye amakuru yuko igipolisi cya Central Africa cyataye muri yombi umufaransa w'umumisoneri witwa Remy. Akaba rero uyu Remy ngo yari yakodesheje inzu hafi y'inzu ya Perezida Touadera, akaba atanayituyemo. Bakaba rero bamukurikiranaga kuko ngo yakunda kuza kuneka afite ibikoresho bya kabuhariwe birimo za jimeri, birimo za advisor zo kudetectinga, birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga birebana no guspyinga. Bakaba bamukurikiranye ku byo bagenda kumusakiwe basanga intwaro n'ibindi bikoresho. Akaba rero akurikiranyweho nyine icyaha wenda cyuko yateganya kuzakora assassination ya Perezida Touadera. Ku ruhande rwa ambasade y'Abafaransa ibangi bo barimo barakora ibyo bashoboye byihuta kugira ngo uyu mufaransa wawo mesoneri abe yasubizwa mu gihugu cyabo mu byo twakwita kumurepatria, atagiye mukurikiranwa kuri ibi byaha harimo kuregwa. Urumva ni ikindi kintu kiri muri kiriya gihugu kuba noneho babona mesoneri umumesoneri w'umufaransa ngo yari afite gahunda yo kwica Perezida Touadera mucuti wa Kagame. Izo nazo nizo twankuru twakora ku mantere cyacu Kambanda.
Kuri kiriya cya mbere cya Kagame ngo azubaka ngo azasakare inzu ye hose, buriya sinzi muri psychology. Okay, katuvuge mu buzima busanzwe. Sinzi niba mwageze gukina kera mukiri abana cyangwa mwarwanaga. Njyewe nagize ibyago ntabwo narwanaga kubera ko mfite intoki zoroshye cyane, umubiri wanjye uroroshye cyane. Nabonaga abana baterana amakofi ariko njyewe ntabwo nari mfite ingufu imbaraga zo guterana amakofi. Ntabwo mfite n'ubu umubiri wanjye uroroshye cyane agira ngo nagapapu. Ariko hari abana barwanaga batashoboye kurwana. Ariko noneho bakamubwira tuwora uwo munsi urarwana na kanaka yuko batangira kurwana kubera ko azi ko bari bumukubite, akabanza agafanamo imyenda akisaza ukagira ngo ni umusazi. Ariko mu by'ukuri ni psychology, abari kora icyo twita defense mechanism. Gukubita ikofi ntabwo bigusaba kuvanamo imyenda. Gukubita ikofi ntabwo bigusaba kubanza kwikaragoka ugasakuza ugakora ibiki. So Kagame ari mu gukina defense mechanism, arabona ibintu agenda akora mu karere, akanareba n'ibihugu uko bituye mu karere, arabizi ko adashobora kurwanya biriya bihugu byose, ntabwo bishoboka. Sinzi niba hari n'ikimwe ubwacyo yashobora. Ariko ameze nk'abana barwana bajyaga kurwana bazi neza ko babakubita, ariko bakabanza bakambura bagavanamo imyenda bakisaza, noneho batangiye amakofi narayarebaga. Ariko narayarebiraga kure kubera impamvu zibiri.
narimfite ngufu zo kurwana kindi njewe navuye byavuye twavuye kera bantegura kujya mu padiri agendaga padiri yakubakurikiranaga abana bino twari tuzi ko turi abana baba takatifu bazajya mu gipadiri ntabwo twajyaga mu bintu meze kuriya ariko kwa kundi gukunda kureba kwa abana bakubita na makofi nahagaraga kure nkareba kugira ngo batandi potinga kwa mubali mu cyangwa kwa padiri ngo nari mu bana barwana abana babandi bavanaga mu imyenda bagiye kurwana baba kubitaga ruje kubita no bango ni defense mechanism Kagame nawe aracyakina iriya defense mechanism ya wa mwana oshaka kurwana cyangwa ugiye kurwana akabanza gutera abantu ububa azineza ko bazamukubita ne hala museba na museba rwanye akumva ko kuyamwa guvana mu imyenda bizamufasha so iyo Kagame nibyarimo nganza nza sakara za defending igihugu cyane hebyo ni ndo bikubajije kono ubundi nibyo shinzwe uri commander and chief w'igihugu cyawe kugenda kwicyaza abantu bose bo muri FPL imbere yawe akababwira ko ngo zabikora kubuvuza ubusa urabona bihemberwa commander and chief niko kazi kawe cyekane bo ngabari abana bari abana biyambura emyenda ngo bagiye kurwana kugira ngo batere ubwoba cyo Kagame aracyakina na psychology y'abana babari abana barubanaga makofi nageze amahirwe ntabona kubitaga narwanaga makofi nabategerezaga bakurukajya muri deba nge wayoboraga debate ibintu academic niwo nabakubitaga nabakubitiraga kurwana ntabona bishoboraga nabategereza tugene muri deba nge wayoboraga club ya deba kubera ko akazungu nakavugaga neza cyane so anyhow Kagame ari gukina biriya bya nini psychology muri psychology cyo cyo defense mechanism n'ubwoba afite ubwoba bwinshi waramubonaga no kunywa avuga avugisha ubwoba bwinshi cyane kubera ko abona ko bishoboka ko ibintu ari gukora mu karere bishobora kuzamubyarira ibibazo ngirango icyo ni naho bitangiza
aha ngaha kuri iki wenda gato urabona yanatumi wenda kwitabira irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni zaba tariki ya 12 kugeza magingo ya miyashubije ariko natangiye kubona ibinyamakuru by'u Rwanda birimo nka bwiza bivuga ko atazabyitabira nibaza nti ibi bintu byo kutagira ngo usubize biciye muri channel diplomatique bijya gusa na bidatwa twabonye kuri cogame ejo bundi akomeza gutinda ntagire icyo avuga kandi yari yanasuwe na ministre w'umwongereza yari yaje kuri evaluation ndetse uriya ministre yaciye amarenga aravuga ati n'u Rwanda ruzamakinga decision ati ntabwo tuzi yabajijwe niba inama izaba bikoresheje ikoranabuhanga nka zoom cyangwa virtually option ati n'u Rwanda ruzafata icyemezo birinda bigera ku gihe Patricia Sol itangazo baza kutubeshya ngo inama yabaye hagati ya Kagame na Patricia yafashe umwanzuro n'uyu kandi wagera kureba ku mbuga nkoranyambaga wenda Kagame akoresha buri munsi akomunika n'abazungu ugiye kuri village Rugwiro nta kintu cyanditseho ugiye kuri Paul Kagame nta kintu cyanditseho ibyo tuzabisanga ku gfm.com n'ahandi muri za rushyashya ngo Patricia yavuganye na Kagame ngo bafata umwanzuro wo gusubika inama kubera covid ukibaza uti ziriya communication yakoraga ku mbuga nkoranyambaga kuki atazikoresheje kuri program nabwo cyatanze koresha kuri Museve navuga ati sinzi tabira ubutumire mwampaye tukayibona mu bindi byamakuru bya by'umuzindaro w'u Rwanda wenda binasebye uriya musaza cyane ko atazitabira ubutumire yahaye muri iriya muhango wo kurahira uzaba tariki ya 12
ariko se ubundi Museve ni akeneye Kagame amukeneye kuki abari we omwa inzira y'ibicuruzwa bye abari we umwa isoko wavuga ngo litabayeho Uganda yaba ikibazo ntabamurusha ingufu za gisirikare ntabamurusha ingufu za diplomasi uretse biriya byo kwigira kwishyira hejuru bakanakekeka kubera ko na nyine we kirara we basi ubuse Museveni yagira iki ariko njyewe hari n'amakuru numvise ko hari na no mukuru w'igihugu wabuye Museveni ati nshobora kunzaza ariko kamena neba azaza ntabwo nzaza ibyo nabikuye ahantu heze ayo mukuru w'igihugu wabuye ati neba Kagame azaza iriya shetani sinshobora kuza so Kagame no muzigo kuri Museveni kubera ko kujyana kujya kwa Kagame hari yabyari gutuma bamwe mu bakuru b'igihugu ubundi bazaza kuba bari kwanga kugenda yo kubera Kagame. Kagame ni igisebo ni ikintu gikomeye cyane ku bantu benshi bamwe babayobozi b'ibihugu bamwe kuyo bakwanga no kujya mu muhango umeze kuriya. Ikindi biri ibintu byo kurahira nubwo tubi abantu benshi babibonamo mu buryo bwa nini ariko harimo n'ubushuti ubundi umuntu mutabanye neza wajayo kurahira kwirahira rye ngo bigende gute umuntu umwirwa mutuka umusaza baramutuka buri munsi bose Kagame yaba ajayo gukora iki urabona n'ibi bintu biriya buriya Museveni we afite ukuntu akora na diplomasi ye nkabiye ibintu biriya bya Angola ngo by'imishyirano na Uganda Museveni afite ukuntu yabimenyeho amazi Kagame akanabura akananiwa kumenya n'uko byarangiye ngira ngo twageze kubibwa kuri radiyo uko byarangiye twabivuze Kagame ataramenya n'uko byarangiye ariko byarangiye kubera ko musaza yakorekitiza za intelligence zose kuva kwa Kagame zose za communication za Kagame n'abantu bari abamuri hafi uko bakomunikaga noriya minister wa Angola wali wa foreign affairs kiriya gihe n'abantu bahagamye baba muri Angola ibintu byose muzeyi yarabifashe akabikubita president urabona ibintu minisitiri wawe ari gukina ari kumushyira muri pozisiyo avugira Kagame kandi asaba agira nini yicya izina rya Uganda ibi bintu igihugu cyawe ntabwo gishobora kubikoresha muri diplomasi ni ibintu bikomeye perezida wangu arahise yirukana uriya minisitiri nuko byarangiye kubera ko Museveni yakinnye umukino wo hejuru cyane akakorekitinga za information zose kuri Kagame zose kuva kwa Nyiramongi byose n'abari abanyarwanda baba muri Angola bose ibyo bago bavuganaga na Banyiramongi n'abanini bariya bajake nziza bakabarebe byose umusaza yarabifashe akabikubita inshuti za Uganda akabikubita perezida wa Angola bakavuga ati oh kumbe nuko Kagame akora nuko nuko nyine bizinze nyine so Museveni akora diplomasi ye bakora diplomasi ye iyo kugenda gahoro Kagame arasakuza ariko urabibona ko ntabwo agera ku bintu byiza eteka abashaka kuyawura ni ikihebe binajyana neza nanone n'iki kibazo cya kiriya cya Commonwealth iyo urebye neza ukuntu yari bimeze hari umuntu wambwiye ngo urabona babanze gushyira ziriya inama babanze kuzishyira kuri bavuga ngo zaba kuri virtual kuri online n'inama ya rule of law inama ya y'urubyiruko inama y'abadamu inama nyinshi zose bari maze kuziha amatariki azaberaho ariko noneho akozwe virtually online ariko ba ibihugu byiyandikishije gukora izi nama virtually ziyoborwa n'u Rwanda of course ntabwo yari bigeze kuri 10% online nubwo ngo habaye international boycott habaye boycott international ibihugu byaranze ati nubwo iyi nama izaba online izaba virtual ntabwo tuzazitabira kubera iki ibintu Kagame akora mu gihugu sinshobora kugenda kubiha umugisha
abayobozi benshi no kwavugaga none wo abakavuga ikibazo ku ruhande rumwe bavuga ati kabone nobo twavuga ngo inama ezaba virtual abantu bazanga kuzeti kuyetabira tuzagira ikimwaro ariko ku rundi ruhande kaga we nabali ya matone breya basi za mafaranga muri za hotel zo mu Rwanda bo baswe ni kagako inama eba in person bati neba iyo vacho muvuga ntabo tuyishaka egombye kuba hano abongereza bati nebiri bihugu biti ariko wavuye kwizima ukatuvana mu kimwaro iname karangire kaba vacho bikarangira ubutaye kagenda mu kinyo kazajya mu kindi gihugu kubera ko bigaragara ko utazahindura imyitwarire yawe kandi kabonobo kwaba tutafite covid nabo zabona abantu bazaza mu Rwanda benshi kubera international boycott kandi buri munsi Kagame yongeraho impamvu z'ibihugu kumukorera boycott we yumva ko akomeye cyane kubera aba bazungu bamwe na bamwe bakugura na muntu yo bujura ariko ibihugu birabibona so none wo kaga nuko nyine bamusize mu Giswahili tunasema kumwacha kwenye mata inama ya Commonwealth nta muntu wozi yezabera kagenda gutyo kubera iki kubera kwakwishyira hejuru atari respecting atashaka no kumva ye buri muntu utekereza neza arahumeka akahumeka umuka akavuga ati kuki abantu bari kugenza gutyo kuki ibihugu byanze kwitabira iyi nama virtually kubera iki niba byanze kwitabira virtually ese bazaze Kigali urabona mu gihe bashyiraga ziriya inama online cyangwa virtual inama y'abakuru b'ibihugu yo ntawo bari bayishyize virtual bari bashyizeho bavuga bati ezaba mu Rwanda ntawo bavuze ngo ezaba virtual cyangwa in person hari umuntu uri hafi cyane no y'umwe mu bakuru b'ibihugu kandi bafite ijambo muri iyo Commonwealth yarambwiye ngo ntabo babonye abakuru b'ibihugu bageze kuri umunane ku ijana biyandikishije ko bazajya mu Rwanda muri iyo nama kubera ko hasenge ibimwe bibiri bari bamaze gukora tentative schedule bavuga inama zaba online bazivuze ariko yabakuru b'ibihugu yo ntawo bavuze ko izaba online cyangwa izaba in person ariko bakavuga ngo izaba mu Rwanda so none abakuru b'ibihugu batageze kuri umunane ku ijana nibo biyandikishije ko bazajya mu Rwanda bivuze iki bivuze boycott nayo mpamvu n'umuntu umudamu nawe yagerageje ngira ngo kumusobanurira ati bwana wavuye kwizima tukava mu kimwaro iname ikaba virtual none ibyo Rwanda bikarangira bikaba birangiye bivuzwe ko yabaye mu Rwanda ubishaka wiki ati oya njyewe nshaka ko bazaza mu Rwanda umudamu ati okay hazitegereza igihe bizatunganira nta gihe bamuhaye nta muntu wozi igihe bizabera kandi ibi bintu ngira ngo bwana Salize tubageze kubivuga kuri radio hano mu gihe bavugaga ngo bagiye guhindura niriye nama ngo bazayishyira mu bibiri na rimwe twaravuze duti ukurize politiki ya Commonwealth hari difference hagati y'abanyapolitiki ba Commonwealth n'abalobisite bari atone Breyer ba Kagame batone Breyer balareba amafaranga ya hoteli yabo zabo balareba amafaranga bakura muri hoteli zabo Kagame yabahaye kandi bazuwate ku mafaranga y'u Rwanda kundi ruhande hari abayobozi ba politiki bo muri Commonwealth abayobozi ba politiki muri Commonwealth bareba Kagame nk'umuzigo Kagame ni umuzigo ukomeye kuri Commonwealth kubayobozi
na uweze mwanya wabari ya bayobozi tekeleza kujana enama ya Commonwealth mujihugu kemi borogo huu Rwanda kanaka yavuze kanaka basanzo hali ya basanzo murambo hali ya nini hali ya babamba mkidnapinze ayo niyo makuru atuka mu Rwanda buri munsi kandi na Kagame akivuga nowe muyobozi wa politiki wakweshimira ko enama nka Commonwealth yaba mu Rwanda nubwo hari ikinyuranyo hagati yarabanyaba abarobisti na bamwe mbazungu bakomeye cyane muri Commonwealth bo bareba Commonwealth kujyana mu Rwanda nkawo ari umwanya mwiza wo kubona amafaranga mwiza hoteli zabo bubatseyo zihomba ariko kundi ruhande yakababanya politiki wo muri Commonwealth bareba kujyana n'aba mu Rwanda nk'igisebo ku muryango wose. Sasa izo kampusi zibiri uko ziri kurwana ni nabyo turi kubona sasa hivi mwana bonye iriya ebaruwa umuyobozi wa Commonwealth yandikiye abayobozi b'ibihugu yo orebyo kuntu yabanza akisobanura akabanza gushira kugusasira ekemezo cye akakibaza akagisasira neza birakwereka ko yari ari kurwana na force eshaka ko ibintu biba i Kigali ku ruhande rumwe ku rundi ruhande hari force irashaka ko ibintu biba i Kigali no kuvuga ngo eri force irashaka ko ibintu bijya i Kigali yavuga kati kabone nobu hataba covid ntabwo twajyayo. So iyo ni situation yewe na makuru nabonye mu bantu bamwe bari hafi y'abantu bari kwicanya hafi ya Commonwealth bamwe bari hafi y'abayobozi b'ibihugu ayo niyo makuru nabonye kandi bikanagaragara neza muri iriya letre umunyamabanga wa Commonwealth yanditse yo oyanalize neza umuntu wize exegesis kwanaliza dokuma oyita obonamu eki kibazo sinzi neba hali abandi babibona ukundi aho twakomeza ikiganiro.
Professor ndagira ngo tunyarukire muri Central Africa nyine kuri iriya nkuru y'umumersoneri ubona batawe muri yombi ushinjwa kuba yari afite gahunda yo kuvugana na President Touadera mucuti wa Kagame. Iyi nkuru twayiganiriyeho twibaza politiki iri muri Central Africa mu minsi ishize tuzarakurikiye ibya raporo za Roni. Elifi yavuze ko yabonye ko abarusiya b'amersoneri bashinjwa kwica abantu muri kiriya gihugu tukanibaza tuti abamersoneri b'abarusiya ko bakorana umunsi ku munsi n'ingabo z'u Rwanda aho uzabona umumersoneri wo mu Rusiya ari kumwe n'umunyarwanda bameze nka sheri shushu babagendana akaboko ku kandi ibyo na byo ndabakora komanteri ariko ivugwa cyane ni ingiyi y'uyu mufaransa wataye muri yombi wari warakodesheje inzu hafi y'urugo rwa Touadera bakaba bamusanganya ibikoresho bikomeye cyane birimo iby'ubutasi n'imbunda bivugwa yuko ngo afite umugambi wo kuzigana uyu mukuru w'igihugu.
Ibintu by'abanyarwanda kuba hafi n'abarusiya n'ubundi ingabo za Kagame bazijyanyeyo kuba shield kurinda abarusiya. Putin afite ikibazo tabashako abarusiya bagwa muhariya mu mvururu z'abirabura ariko afite intere z'ubucuruzi areba hari so u Rwanda bakaruza namu ati muntu we shield nibike biki mwebwe ariko sinshobora kugenda gusobanura abarusiya ngo nafushije abasirikare wowe nibapfana nabwo ntabyo zavuga ariko sinshobora kugenda gusobanura abarusiya ngo abantu bacu bari kugwa muri Central Africa. So Kagame yagiyeyo gukora kariya kazi nyine arabihemberwa. Kuri ya affaire yo mu Faransa nta gitangaza kirimo. Urabona ko hari politiki yo mu Faransa muri kariya karere ku ruhande rumwe nanone ibindi bihugu kandi mu Faransa niwo bafite control kuri kariya karere no muri oni mu bintu bya peacekeeping. kuba ya maraporo yose ame atangiye gusohoka agaragaza ko bafata abantu ku ngufu ko bakore ibiki kandi ari mwa ba Rusiya n'abanyarwanda barabavugira cyane kuni ruhando kabona abafaransa basanga aho batari ku ruhande rwo Rwanda no Burusiya aho twavuze ko azava ikibazo gikomeye cyane kandi iki kibazo gishobora kuzarangira bagishakiye umuti mu Rwanda ibi birashoboka no kongera liability no kongera ibibazo Kagame afite mu rugo mu Rwanda no mu mahanga yeteguye yari gusaka kuvanga agasakarenzu amenye ko ashake senze ne awo azakura ne bazakoresha amabati cyangwa azakoresha I don't know azakoresha cyose ariko nasakare na mubiriki abanzi bo ni benshi arabakireya buri munsi ibi nabyo nanone ukabihuza neza n'ibintu byo muri cyane uko umuntu wo muri familia ya perezida ya murashe amurashe nanone kubera kwica undi muntu familia yose oria debi oria perezida vice akiyat yari amaze gihe agiye mu rugo rw'umupoza agafata familia ye yose akayijya kubera opposition yo muri Chad abenshi bava muri familia ya yoriya perezida wi bish bava familia yemwe ahanene iyo yagiye yo akijya familia yose umubarindaga uyo mugabo perezida hari harimo nanone umuntu wo muri familia ya debi bivuga ko abana muri familia y'uyu mugabo debi yamaze kwica muri perezida bishi nuko bamurashe biya babesha ngo yakuye ku rugamba barabesha nayo ntabaribyo amakuru yaramenyekanye none ngo rero uyu mugabo aziranye na Kaga yari azanye na Kaga nabonye neje ubundi umuhungu wanyakwegerera yagiye mu Rwanda mu gukora consultations birumvikana ko ari uriyo mugabo Faki muri Afrika African Union mushuti wa Luisa birashoboka ko ari we wa coordinatinze eyo ni visit ariko noneho wevuke ko abafaransa sasa bareba Kagame nka threat muri kuri interesa abo hariya Kagame ashaka kwegera kuri uyu mugabo wo muri Chad abafaransa nabo bakontrolinga Chad uvuga ngo abafaransa nta bashobora kwemera ko Kaga yajya gutobanga Chad ayijyana ku ruhande rwa Burusiya hari abafaransa nta bashobora kubihanganya so Kagame intambara yo muri South Africa ni ikibazo cy'igihe ishobora kuzamuzanira ibibazo bikomeye cyane habaye mu rugo ewe mu Rwanda cyangwa diplomatically muri rusange ariko none uyu mufaransa wafashwe aya majwi y'abafaransa kuvuga ngo bamurekure nta kabuza nta kondisiyo reka turebe uko bizarangira ariko icyo nzi ni uko uriya perezida wo muri Central Africa mushuti wa Kagame ashobora kuba aganisha ku mwisho iyi ntambara arimo n'abafaransa ashobora kutazayivamo kandi ashobora kuba abeshwa na Kagame ati wowe kubitezanya na zimbwa z'abafaransa nanjye naraze kubise zikansaba zikaza kumvuga neza zikanankorera raporo nziza nawe kubita funga ntumurekure niko zabo mugabo sinze neba oriya president bizamuhira ariko reka tubitege amaso ibiza ava mu bishobora kuzakomera bombi oriya president nakagame bishobora kuzamukomerera Kagame nawe ibibazo bikanajya mu Rwanda natareba neza mu Rwanda ashobora kuzaba ikibazo gikomeye bikanateza intambara hariya ariko reka tubitegeze turebe ikiza nuko ibintu byinshi bikunze kuba uko tuba twabivuze kandi akenshi tubivuga no kuri iyo radiyo tukanabisubira tukavuga ati mwibuke cyagiye twavugiye twavuze ibi none bimeze gutyo reka tutegereze turebe
urakoze cyane Professor Charles Kambanda wagize neza no kwitabira ubutumirwe bwacu uyu mugoroba reka ngushimire kuko igena niha ndabona kirangiye ariko nkurarike ko mu minsi itaha nabwo hari izindi topic twazaganira nzakumenyesha n'utubonera umwanya turarika abakunzi ba radiyo itahuka reka rero ngushimire niba ari ubutumwa wasigira abateze amatwi ikiganiro cyacu niba ari cyo washimangira cyane cyane iki kibazo gihangayikije abaturage twahereyeho twanatinzeho ariko tukareba mu isura rusange y'abanyarwanda uko barimo guhungetwa no guhutazwa n'ubu butegetsi njyewe mfite icyizere yuko ubutegetsi buri mu marembera wa mugani nkurikije n'ibyo bukorera abanyarwanda ahubwo abanyarwanda bagomba kugira icyizere nabo bakavuga bati reka dukomeze nyine dusunike cyangwa dukorere hamwe dufatanye kugira ngo uyu mugabo atongera kwiyuburura akagaruka kuri stage y'amahanga nk'uko akunda high tables bamwe bati kuzabireba ejo najya mu Faransa kureba amakuru icyo bazaganira wa mugani nduzi ko twagiye tugana ku maraporo zira raporo ubona zaba iri raporo ya Vincent Decret yasohoye ivuga kuri rw'abafaransa ni ibintu tuzareba umubano w'u Rwanda n'u Faransa mu minsi itaha icyo ni ikiganiro cy'umwihariko nzagutumiramo kugira ngo tuzarebe tumaze no kubona aho berekeza nyine umubano w'ibyo bihugu bibiri cyangwa tukamaze rero nkaba nakubwira niba wabasha gusoza tugasoza kuri uyu mugoroba ariko iyo ngingo ndifuza ko tuzayigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha kuko harabambwira bati turifuza kumva icyo uvuga kuri ariya maraporo ijambo ni ryanjye dusoza uyu munsi
murakoze abatumva cyangwa cyane cyane abantu bari mu Rwanda no kubera gutisa gusa ko Kagame n'ubu agenda atangize intambara ku bantu batandukanye amaherezo abanyarwanda ni twebwe tuzakora igikorwa cya nyuma kandi njyewe uko mbibona ukuntu Kagame ahagaze habaye mu bukungu cyangwa diplomasi asigaye igikorwa cya nyuma kumusunika ariko none ubu iki gikorwa cya nyuma kizakorwa n'abanyarwanda nta muntu uzagidukorera netugire ibyago iki gikorwa cya nyuma kigakorwa n'abandi bantu dushobora kuzagira ibibazo byinshi kurusha ibisubizo tuzarusha kubera muri iyo process yo gukora igikorwa cya nyuma njyewe nisabira abanyarwanda kwivana buri muntu ku ruhande ariwo rw'amateka tukemera ko twahuriramo hagati buri muntu akava muri extreme yari arimo tugahura n'abantu barimo hagati twese hagamijwe kumvikana kuri system izashyirwaho nyuma ya Kagame kubera ko njyewe ko mbibona abanyarwanda tufite amateka tutavuga nawo rumwe kandi bizanagorana bizatwara igihe kugira ngo twese tumvikane ku mateka kubera ko twagize ibyago amateka y'u Rwanda buri bwoko bumwe bufite uko buyavuga n'ubundi bwoko bukagira uko bwoko n'ubwo ngo u Rwanda rufite amateka ashingiye ku bwoko mugiye mufite amateka mudashobora kumvikanaho cyangwa kuvugaho rumwe muba muri situation ya conflict ihoraho na none so mugiye turi gushakisha kwa nyuma uko Kagame ya agenda tugombye kumusezerana na system n'ibitekerezo by'abantu bafite ibitekerezo nk'ibi bya Kagame bose basezerewe abanyarwanda bubake ikintu bahuriyeho bavuganyeho ntabwo tuvuga ngo hari abantu bagombye guhezwa ngo kubera ko bakoranye hagamo cyangwa na hagamo ubwe oya abantu bavuye muri extremes hose hombi kubera extremes zose kabizi ko ntabwo zikora barasarije extremes kumva ko njyewe mfite uburenganzira bwanjye kubera ko ndi umututsi njyewe ndi victim njyewe ku ruhande rumwe n'uriya nawe ati umuntu ati ni njyewe victim w'amateka ni njyewe wagiriwe nabi ni njyewe ibintu byombi extreme zombi ntacyo bivuze ikiza ni ukwemera guhura tugamije kumva buri muntu yumve story yondi tujyane n'umutima noneho ufunguye tuvuga ruti imiborogo ya Kagame n'amateka yacu yose tugombye kuyasiga inyuma byanze bikunze dutangize ubuzima bw'igihugu bushyashya tuvuganyeho so ndasaba abanyarwanda kugira iyo mentalite kwemera ko dushobora guhura tukavuga no ku mateka yacu nubwo sasa hivi ntabwo ushobora kubona aho amateka yacu ahuriye tugira amateka y'ubwoko ariko njyewe mfite icyizere ko dushobora kugira n'aya mateka y'ubwoko akamenyekana ati abatutsi bakoze ibi bakorewe ibi abahutu bamwe bakoreye ibi abatutsi bamwe bakoreye ibi bakoze ibi bamwe bakoze ibi bakorewe ibi n'ibi tukabyemera nk'igihugu ariko noneho tukibaza ati noneho kugira ngo iyo miborogo yose itagaruka tubigenze dute aho ndi gusaba abanyarwanda Kagame we ari mu nzira ari kubina avamo nta bimenyetso byinshi dukeneye gutanga ariko nyuma ya Kagame abanyarwanda tufite ubushake bwo kubaka igihugu duhuriyemo igihugu kirebere inyungu za bose apana ngo zabafite amazuru maremare cyangwa amagufi cyangwa barebare cyangwa abagufi so njyewe ibintu byo nasaba abanyarwanda kandi nkongeraho nkibutsa abantu bakorera Kagame mu bwicanyi bakorana na Kagame mu bwicanyi ndabibutsa ko bagenzi banjye mwabonye ibyo Kagame yakoreye abantu bose hafi ya bose bari hafi y'ubuyobozi bwa Habyarimana mwewe mushaka ko namwe bazabibakorera kandi mwewe ngira ngo hari n'impamvu nyinshi zo kubakorera ibyo Kagame yakoze mwavuye mu bugizi bwa nabi mukareka gutoteza abaturage mukaba namwe tayari kuzubaka igihugu mudahunze ariko kwereye ibintu mukorera abaturage mubona hari possibility nyinshi ko muzabarwa n'abaturage mubona ko hari aho muzihisha ingoma yanyu ngome n'ihirima kandi izahirima vuba muzihisha hehe muzabana gute n'abandi mwaretse ubugome mukayoboka ubugizi kugira abantu neza kugira ngo ejo mwegwe n'urubyaro rwanyu mutazagwa mu mwobo mw'icyukuri ariko nanone ngasaba n'abanyarwanda bazateka ingova bazafata ubutegetsi bagenzi bavandimwe mutazihorere kubera yo mutangiriye kuri level yo kwehorera yo kwica kubera kanaka yatwikiye nacyo reka tubanze tumwike ntabwo bizahagarara namwe muzatangiza ubuyobozi bw'ubwicanyi muzatangiza ubuyobozi bw'igitugu kugira ngo mukavaringe amabi mwakoreye babandi mwavugaga ko muri kwehorera kubera babagiriye nabi abashaka kubaka demokarasi mu Rwanda bagombye kwirinda kwehorera muri process ya Kagame yo guvana ho Kagame asigaye dushaka ukuntu eriye ngoma ngome evaho ariko nanone apana kuyivanaho gusa abanyarwanda bagire n'umutima wukubaka ikintu gishobora kuteza bose kifitiye bose inyungu kubaka igihugu tuzaraga nabo zukuruzwa zacu twakuye igihugu apana guhunga buri gihe abari mu buyobozi bagafata abandi bagahunga nyuma y'imyaka 30 n'abandi bagaruke abandi bahunge ibyo sasa mubona birando so nibyo nisabira abanyarwanda gusa urakoze
urakoze cyane Professor Charles Kambanda nongere ngushimire kuba wabashe kubana natwe ugira umugoroba mwiza ugira ijoro ryiza mwakoze cyane na ubutaha
murakoze bye bye
Shuti mwari muteza matwi ikiganiro cya Radita Huka na gishoroje kuri uyu mugoroba twongere dushimire umutumirwa wacu Professor Charles Kambanda ku kiganiro cyiza aduhaye mwe mwese mwari muteza matwi Radita Huka mugira ijoro ryiza abandi mwese mugira umunsi mwiza ibiganiro bya Radita kabiza komeza ejo isaminjuro ku isa Washington DC ya Fashion Ndayizeye turabakunda murano gaciro
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura cyinyi ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari
Mama Mari Jose iraganje